ngiyindingelela bathandekamini inkosi ethu Jesu amina. Izwi lethu litholakala kwabasefesu chapter 3 from verses 14 kuya ku-21 emapheyijini 196. Kufundeka kanje: ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo kuyise eyethiwe ngayo imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni, ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuba niqiniswe emandleni kumuntu wangaphakathi ngomoya wakhe. UKristu wahlala ezinhliziyweni zenu ngokukholwa ukuze nigxile nisekelwe othandweni, nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke okungububanzi, ubude, ukuphakama nokujula kothando lwakhe. Nilwazi uthando lukaKristu oludlula ukuqonda konke ukuze nipheleliswe ngokuphelela konke kukaNkulunkulu. Kuyena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngamandla asebenza kithi. Makube kuye udumo ebandleni nakuKristu uJesu ezizukulwaneni zonke phakade naphakade. Amen.
Amen. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi. Amen. Siyabonga mfowethu ukusifundela izwi likaNkulunkulu. Ngiyacela ke ukuqala ngokuthi ngithandaze. Baba ngcwele, Nkosi enomusa, siyakubonga kakhulu ukuthi izwi lakho liphilile, yebo futhi linamandla. Ngalo uyehlaba wehlukanise kuze kwambulwe izizindlo zenhliziyo. Nkosi, siyathula manje phambi kobuso bakho njengalokhu sizolalela ukukhuluma kwakho phakathi ebandleni lakho. Njengalokhu zonke izikhonzi zakho nabafundisi ebandleni lakho besesandleni sakho uqobo. Khuluma ke Nkosi ngezwi lakho ukuze igama lakhe lingcwele lidunyiswe neNkosi uJesu Kristu aphakanyiswe. Sikhuleke impela ekumazini yena, simqonde kahle nangesineke njengalokhu Nkosi uzosifundisa ngesineke namhlanje. Sebenza ke ngomoya wakho ingcwele njengalokhu silalele. Libongwe igama lakhe lihle. Amen. La sifunda khona, sifunda encwadini kwabase-Efesu, amavesi nje ambalwa kusuka ku-14 kuya laphaya ku-21. Phambi kokuba singene kulamavesi, kunombhali wencwadi noma wezincwadi ogama lakhe uRichard Cochen. URichard ubhale incwadi ngencwadi yabase-Efesu ngenhloso yokusilekelela ukuthi incwadi yabase-Efesu siyiqonde kangconywana. URichard uthe esefika la kusahluko sesithathu, kuwona lamavesi esifunda kuwona, uqale ngodatshana oluncane oluthinta yena ngalesikhathi esanda kushadelwa. Ngalesikhathi eqala ukuhlala endlini eyodwa nomkakhe besanda kushadelwa, uzwakala ethi, uma umuntu okuthandayo efika ezohlala nawe, kwenzeka izinto ezimbili ezimangalisayo. Eyokuqala, uletha izinguquko empilweni yakho ezikhombisa uthando lwakhe kuwe. Okwesibili, mese indawo enhlala kuyona ayigcwalise ngothando lwakhe kuwe. Ngakho-ke ifenisha endala iyaqala ishintshwe. Mase kuthi izinto ekade zagcina ukuhlanzwa noma ukuwashwa ziqale ziwashwe. Ilapho nase kushintshwa namakhethini amadala ekade agcina ukushintshwa. Umnikazi wendlu abenganakile ukuthi asemadala noma esengcolile noma esegugile asedinga ukushintshwa. Uthi lezi nguquko ezenzakalayo empilweni yakho noma endlini obuhlala kuyo, izinguquko ozibekezelelayo ngoba ziveza ukuthi lo muntu ukuthanda kangakanani. Uthi ke esinye inguquko eyenzakalayo enkulu kakhulu ayibone empilweni yakhe, ila khona kususwa iposta yeqembu lerabi alithanda kakhulu. Wathe buya uyafika le posta ayisekho. Sekugcwaliswe endlini ngamacushions amaningi. Ukubeke umlandeli weKaizer Chiefs, ngabe ke iposta yakho endala kade yahlale noShuzi Mushewu iyakhishwa. Masege indawo enhlala kuyona kuba indawo eshintshwayo kufaka ama cushions kufaka ama curtains amasha kuze kusuggest nopende omusha. Leyo nto yenziwa umuntu ofikile empilweni yakho wazoletha izinguquko ezithize ngenhloso yokukhombisa uthando analo ngawe. Usethi ke loyo umuzwa ojwayelekile noqhubekayo ezimpilweni zamaKristu. Lakhona umoya oyingcwele kaNkuluNkulu esezinza esebenza ukuhlobisa imphefumulo yethu ngesimilo sakhe esingcwele. Umoya oyingcwele uthi masefikile asebenze kuthina eguqule izinto ezithize. Uma esekwenza lokho maseqede agcwalise inhliziyo zethu ngokuqonda ukujula kothando lukaKristu Jesu. Now kafishane ngifuna sikhulume ngaphansi kwesihloko esithi uNkulunkulu esemsebenzini wokukhulisa abazalwane. La sifunda khona nokho kuwumkhuleko, kodwa ngifuna sicaphune izinto ezimbalwa eziqukethwe ilo mkhuleko eziyisifundiso esingazifunda kuwona lo mkhuleko. Lona umkhuleko wesibili kaMpostoli Pauli kulona lelibandla lase-Efesu. Ngaphansi kwepoint lokuqala noma kuyiphuzu lokuqala, ngifuna sibuke ukuthi uNkulunkulu uyise unguyise wemindeni yonke. Buke nami amavesi amabili u-14 kuya ku-15. Ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo ami kuyise eyethiwe ngaye imindeni yonke esezulwini nesemhlabeni. Umpostoli Pauli uzwakala mase uthandaza lomthandazo wesibili. Kukhona ushintsho noma uguquko osolwenzekile manje noma amehlo amasha asenawo maqondana noNkulunkulu. Uzwakala ethi ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo kuyise. Okungukuthi kukhona umthelela noma ushintsho oselikhona kumpostoli Pauli olwenza ukuthi mayeza phambi kaNkulunkulu kube khona ukumguqela. Uma ethi uyamguqela uveza ukuthi uyamthobela, uyamehlela, uyazithoba phambi kaNkulunkulu, umbona uNkulunkulu njengoNkulunkulu ofanele ubukhosi bonke nobukhulu bonke. Uma eza phambi kwaloyo uNkulunkulu onjalo ubona efanelwe ukwehla athobe aguqe ngamadolo phambi kwakhe ekhombisa ukuzithoba phambi kaNkulunkulu. Now kunento ke ebalekile engifuna siyibheke eyenzeke ngemumva ewumthelela yokuthi umpostoli Paul uma esezokhuleka okwesibili azwakalise ukuthi uguqa ngamadolo phambi kaNkulunkulu. Into ke eyenzakalayo uma singabuka kancane uchapter number 1 uverse number 15 wakhona, kunento umpostoli Paul ayivezayo ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini wayo. Uchapter number 1 uverse 15 wakhona, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okuningi enkosini nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu nginikhumbula emkhulekweni. Umkhuleko wokuqala umpostoli Paul esezwile ngalabazalwane uzwakalisa ukuthi akayeki ukubakhulekela noma ukubathandazela esezwile ngokukhola kwabo nangothando lwabo abanalo ngabanye abazalwane. Into yokuqala kumkhuleko wokuqala eqhuba umpostoli Pauli ukuthi athandaze kuNkulunkulu ngenxa yokuthi usezwileke manje ukuthi lamaKristu asephendukile eseyakhona. Nansi into yokuqala eyenzeka emkhulekweni wokuqala eyenza umphostoli Pauli akhuleke phambi kaNkulunkulu uzwe ukukholwa kwabazalwane base-Efesu. Kanti ke lo mkhuleko wesibili usuqhutshwa manje ulwazi osoluthe thuthu uma echaza kusukela kuchapter number 2 kuya kuchapter number 3 ukuthi kwenzakalani phakathi ebandleni lase-Efesu. Siyazi ke masiqala kuchapter number 2 ila echaza khona ukuthi uNkulunkulu wenze umsebenzi wokusindisa labazalwane ebavusa ekufeni ebakhulula embusweni wobumnyama njengalokhu kade beholwa uSathane uqobo lwabo. Ebakhipha ekubeni babe abantwana bolaka likaNkulunkulu, kodwa babe abantwana bothando likaNkulunkulu. Uma esefika kuchapter number 3, ila ikhona esethi ukunaba kafishane, echaza ngomsebenzi wakhe, echaza futhi nemfihlakalo kaNkulunkulu esiyambuliwe manje. Ukuthi uKristu uyithemba lenkazimulo kulabo akade bengaphandle kombuso kaNkulunkulu oku abezizwe. Into ke futhi eyenzakalayo la kuchapter number 3, ukuchaza kwakhe phakathi kokuhlangana kwamaqembu amabili abaziwa ngokuthi awadlelani uqobo futhi awasoze ahlangana. AmaJuda kanjalo nabezizwe. Lamaqembu manje asehlangene aseumndeni munye ngenxa yevangeli. Kuhlangane abantu akade bethi bona bazi umthetho kaNkulunkulu. Nabantu akade baziwa ngokuthi bangabangcolile, bangababi, bangabenzi bezono futhi bangaphandle kombuso kaNkulunkulu. Lamaqembu omabili abengadlelani ngalokho ngoba amaJuda abezazi ukuthi wona angcwele ngenxa yalokho akumele ayihlanganise nezinye izizwe ezingcolile. Laba baziwa ukuthi bayizoni, bayizingcoli, bangabenzi bazo zonke izono, abanankulunkulu, bangaphandle kombuso kaNkulunkulu. Kodwa uKristu uthe esefika washumayela ukuthula kubona ukuthi mababe nokuthula noNkulunkulu, babuyisane noNkulunkulu ngenxa yokukholwa yivangeli. Emveni kwalokho kube khona ukuthula phakathi kwawo omabili lamaqembu ukuthi abuyisane ezoba mzimba munye ngaphansi kukaKristu Jesu. Chapter number 3 aphinda sivezele ukuthi uNkulunkulu useqalileke manje umsebenzi wokulikhulisa leli bandla, alihlumelelise, alakhe libe umzimba munye, isakhiwo sikaNkulunkulu uqobo lwakhe. Umpostoli Paul uthi mayubuka leyo msebenzi onjalo owenzekile ebandleni lase-Efesu, uma esewuqala umkhuleko wesibili athi ngiguqa ngamadolo kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Lo mkhuleko uqhutshwa umsebenzi omangalisayo kaNkulunkulu wokuhlanganisa amaqembu amabili abangasoze adlelana. Kanjalo futhi nangokusindiswa kwabantu ababengaphandle kombuso kaNkulunkulu, bengena Kristu, bengena themba ezweni, bengena uNkulunkulu, uKristu wabathethelela, wabaletha, wabafaka embusweni wakhe, kwakhiwa isakhiwo sinye, umzimba kaKristu onenhloko yinye okuwuKristu uqobo lwakhe. Mayubuka lo msebenzi onjalo eseza phambi kaNkulunkulu, ubona efanele uNkulunkulu udumo lonke nobukhosi bonke nenkazimulo yonke ukuba aguqelwe athotshelwe ngenxa yomsebenzi awenze la e-Efesu. Kuverse number 15 usezwakala esethi ke eyethiwe ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni. NgokwamaGriki igama elithi mndeni lithanda ukuba nomqondo ocishe ufane noma onemeaning efanayo negama elithi uyise. Ngoba amaGriki anokuqonda ukuthi uyise noma ubaba uyena msunguli wemndeni noma uyena mthombo womndeni, awukho umndeni ngaphandle kukababa. Now uma ethi eyethiwe ngayo yonke imindeni esezulwini nasemhlabeni, ngasenhle veze ukuthi uguqa kuyise, ubanikeza umqondo owukuthi umsunguli walomndeni lo osukhona kuleli bandla uNkulunkulu uqobo lwakhe. Aphinde futhi uma ethi eyethiwe ngayo yonke imindeni esezulwini nasemhlabeni, uveza uNkulunkulu njengomnikazi noma ngomsunguli wayo yonke into ekhona esezulwini kanjalo nesemhlabeni. Umpostoli Paul ukhulekela lona leli bandla eguqa ngamadolo phambi kaNkulunkulu, eza kuyena ezothobela kuye, kodwa kunento ethize ke azoyikhulekela kuleli bandla. Ngokujwayelekile uma siza phambi kaNkulunkulu njengebandla noma njengabazalwane ngamunye, sinakho ukuza phambi kaNkulunkulu nezidingo zethu. Uthola ukuthi sizoba sesidingweni sokuthi sibe ngcono ngokwezempilo. Sisesidingweni somsebenzi, sisesidingweni sokuphila, sisesidingweni sokuthi sizizwele, siprotected endlaweni esihlala kuzona. Uthola ukuthi futhi sisesidingweni njengabafundi ukuthi siphase njengalokhu sifunda. Kodwa umphostoli Paul unesidingo abona sibaluleke kakhulu okudlula zonke izidingo ukuba asikhulekele kuleli bani. Ukhulekela manje abantu esike sachaza kafishane ukuthi abanye babo bebengaphandle kombuso kaNkuluNkulu, abanye babo bebeshaya ukuthi yibo abazomthetho kaNkuluNkulu, bayisizwe esikhethiwe sikaNkuluNkulu, abanakusihlanganisa nabanye abantu. Uzokhulekela manje labazalwane asebehlangeneke, asebemunye, asebeyindlu kaNkuluNkulu, ezengomkhuleko obaluleke kakhulu ukuba uNkuluNkulu ucele ukuba wenze kubona. Asibuke ngaphansi kwepointi lesibili, umsebenzi kamoya wengcwele wokukhulisa abazalwane ukuba baqonde uthando lukaKristu. Uma eseqala ke sekhuleka, usethi kuverse number 16, ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe, aninike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe kumuntu ongaphakathi. Umphostoli Paul into yokuqala ayikhulekelayo leli bandla, noma zingakhona ezinye izidingo, kodwa ukhulekela ukuba ibandla maliqiniswe ngomoya oyingcwele kumuntu wangaphakathi. Bonke abazalwane abase-Efesu ukhulekela ukuthi mabaqiniswe loyo kube umsebenzi kamoya ongcwele awenzayo kubona kumuntu wangaphakathi. Ngamafuphi ukhulekela ukuthi abazalwane babe ngabakhulayo noma babe ngabaqinayo, babe matured umuntu wabo wangaphakathi. Baqine bakhule enkolweni yobuKristu, bakhule ekumazini uJesu Kristu, noma basuke kwelinye izinga baye kwelinye izinga lokuqonda ukuthi uJesu Kristu ubani, loyo umsebenzi kamoya oyingcwele ozenziwa wuye ey'nhlizweni zabo noma ey'mpilweni zabo. Yileyo nto umphostoli Paul ayikhulekela kuleli bandla. Kungaba umqondo esiba nawo mlo njengabazalwane. Uma sibona umsebenzi kaNkuluNkulu ukuthi ahlanganise izono ezifana nathi, ayihlanganisele emzimbeni munye, siqale sibe umndeni munye. Uma sibona kukhona inhlanganyelo yanda inhlanganyelo, ngabe siyakubona yini kubalulekile ukuthi manje sicele uNkuluNkulu akhulise abazalwane babe mature maqondana nenkolo yobuKristu. Noma sibona kubalulekile ukuthi njengalokhu kwemanje sesenziwe umndeni munye, sahlanganiswa saba umndeni kaNkuluNkulu, siqale sipay attention kakhulu ezintweni zethu ezipersonal. Ngabe umqondo esinawo loyo njengamaKristu, uma sibona umsebenzi kaNkuluNkulu wokusihlanganisela ukuthi manje uNkuluNkulu makasize sikhule sibe namandla, noma sihlunyeleliswe kumuntu wethu wangaphakathi ukuze sibe matured, umoya ongcwele asebenze phakathi ey'nhlizweni zethu ukuthi sibe matured. Now ukhulekela lokhu umpostoli Paul ngenhloso yokuthi lapha kuverse number 17, ukuze uKristu ahlale ey'nhlizweni zabo ngokukholwa. Now ungazibuza ukuthi usho ukuthini mayethi ahlale enhlizweni zabo ngokukholwa, kungabe abanaye yini uKristu na? No, ukhulekela ukuthi uKristu azinze noma azenzele ikhaya kubo, noma abuse impilo zabo, zibuswe zilawulwe uKristu Jesu. The more umoya ongcwele kaNkuluNkulu ebelekelela abazalwane ukuba bakhule, bahlunyeleliswe, banikezwe amandla kumuntu wabo wangaphakathi, lokho kuzovula iy'nhliziyo zabo ukuthi ziqhubeke zibuswe uKristu, uKristu ahlale kubo. Ngamanye amagama, izinqumo zabo zishintshwe, ziguqulwe, zifane nezinqumo zikaKristu. Ama-desires abo ashintshwe-ke manje, aguqulwe, afane nama-desires kaKristu. Loyo umsebenzi kamoya ongcwele owenzayo ey'mpilweni zethu ngenhloso yokuthi sibe more and more like Jesus Christ. Sibe njengoJesu uqobo lwakhe. Maqhubeka athi nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke ongububanzi nobude nokuphakama nokujula nokulwazi uthando lukaKristu oludlula ukwazi konke ukuze nigcwaliswe kube ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. The more amaKristu ekhuliswa umsebenzi owenziwa uMoya Ngcwele empilweni zabo, the more bevuleleka ezinhlizweni zabo ukuthi babuswe uJesu Kristu. UKristu ahlale ezinhlizweni zabo aguqule imiqondo yabo, ashintshe ama-desires wabo, ashintshe izinqumo zabo. The more i-character yabo ifaniswa nekaJesu Kristu ngenxa yomsebenzi kaMoya Ngcwele, is the more bezokhula eqondeni uthando lukaKristu Jesu. Umsebenzi kaMoya Ngcwele ukhulisa abazalwane bakhule babe matshodi, babe namandla kumuntu wangaphakathi. Lokho kuzovuleleka ukuthi uKristu Jesu ahlale enhlizweni zabo, kuwukuthi azenzele ikhaya noma abuse enhlizweni zabo, baholwe balalele uJesu Kristu, baguqule entandweni yabo kube intando kaKristu. Lowo nkuliso enjalo inkuliso ezokwenza ukuthi baqhubeke bavuleke amehlo baluqondisise kahle uthando lukaJesu Kristu. Nawu ngo 2009 kunephephandaba eseke laphuma emazweni aphesheya. Maliphuma leli phephandaba likhuluma ngendoda thize ogamalayo linguRobert eyafa ngesikhathi seWorld War II. Uma iphuma le report yalencwadi noma yaleli phephandaba, iblame uRobert ngendlela yakhe yokuziphatha njengevikela mbuso. Izwakalisa ukuthi wayedlala ngehand grenade noma ngebomb. The time edlala ngayo, eshow off ngayo noma efuna ukubukwa ngayo ukuthi uyayazi, kanti ngephutha thizeni kuzophuma uphini wakhona. Uma kuphuma uphini wakhona yaqhuma ihand grenade, wafa ukufa okuyihlazo njengevikela mbuso. For iminyaka eminingi umndeni wakaRobert wawungafuni ukukhuluma ngoRobert, ngoba wawuthatha ngokuthi indlela afa ngayo wafa ukufa kwehlazo njengevikela mbuso. Wafa esho ofa ngesikhali esinobungozi. Kanti kuzohamba isikhathi ngonyaka ka-2008 usodolobhu imeya kuleyo ndawo ifuna ukwenza ucwaningo ngoRobert. Ixhumane nomndeni wakhe, ikhulume naye. The time bexhumana kwakhona izindaba ezivelayo ezingazwakalanga, ezithi uRobert indlela afa ngayo akusiyo le ndlela apublishwe ngayo ezincwadini noma kumaphephandaba. URobert wafa ebone izingane eziningi zidlala ngehand grenade ziyichoshe phansi, zingazi ukuthi lento eziyiphethe yinto enobungozi. Kanti sizothi idlala kube khona ngane thizeni yadonsa uphini, kanti uRobert uyayibona lento, waphuthuma kuzona, wayibamba ihand grenade, wabaleka nayo, wayibeka ngaphansi kuye, yaqhumela kuye esiswini. Yaqala ke manje yashintsha indaba ngoRobert, bambona ukuthi no, kahle kahle uRobert iqhawe elaphuca abantwana abancane ingozi eyizobehlela noma eyizobenza ukuthi babhubhe bonke. Wakhetha ukuthi njengevikela mbuso makubhubhe yena uqobo lakhe kunokuthi kubhubhe abantwana. Isitori sikaRobert sashintsha manje, wabukwa njengeqhawe umndeni wakhe obungafuni ukukhuluma ngaye. Waqala wazisola ukuthi no, iqhawe leli elafa endaweni yabantwana, akusiwo nibathandekayo umsebenzi kaJesu lowo na. Asiyithi labo esasidlala ngesiqhumane okuhulaka likaNkulunkulu olwenze kwehlela bonke abantu abaphila ngokutamasa, abaphila ezonweni bengaphendukile ezonweni zabo becabanga ukuthi yiyona mpilo le, kanti ulaka likaNkulunkulu luphezu kwabo. Umphostoli uPaul uyabakhulekela ngenhloso yokuthi mabaliqonde uthando likaKristu efa endaweni yabo ngenxa yezono zabo. Usethi ke loluthando uthando olubanzi. Uma ethi lubanzi uveza ukuthi uthando olungakhethi, olwamukela wonke umuntu. Uma ethi ubude bothando uveza ukuthi uthando olubekezelelayo noma oluhamba nomuntu isikhathi eside lumbekezele. Uma ethi ukuphakama uveza ukuthi uthando olisusana phansi libekane phezulu. Uthando olwahlukanisa umuntu nezono zakhe njengempumalanga nentshonalanga izono zakhe zihlukane naye. Uma ethi uthando olujulile, uthando oluhamba to a point of death, uKristu alibonakalisile ebandleni. Msebenzi kamongcwele ukukhulisa abazalwane uKristu ahlale kubo ukuze baqonde uthando lukaKristu. Nawo umsebenzi owenziwe uKristu empilweni zethu. Ekhombisa uthando phezu kwethu. Ekhombisa ukubeka phansi okwakho ukuphila ukuze afumane okwethu. Esindisa ethu esiphambanweni emumatha ulaka lonke likaNkulunkulu ukuze mina nawe sixolelwe sisindiswe. Mayiqhubeka athi ukugcwala konke kaNkulunkulu nakhona usaqhubeka ukuthi umoya ongcwele asebenze babe matshodi labazalwane. Bamqonde kahle uNkulunkulu, bakhule ebumazini uNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu ngomoya wakho ingcwele, to mature Christian, to know and understand uthando lukaKristu Jesu. Uthando lukaKristu Jesu. Asibuke iphuzu lokugcina sengizovala. UNkulunkulu onamandla okwenza ngokungaphezu kwesikucelayo. Kuverse number 20, kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho konke sikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Makube kuye udume ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen. Umpostoli uPhondo bevule ngomkhuleko noma evule ngokuphakamisa uNkulunkulu. Ubuyela ekumdumiseni nasekumphakamiseni futhi. Ethi kepha yena uNkulunkulu lona onamandla okwenza okungaphezu kwesikucelayo. Nawo kulesi sihlokwana noma kuleli tekisi esikhuluma kulona uveza ukuthi uNkulunkulu engakwenza okungaphezu kwalokho esikucelayo ekuthi akhulise abazalwane babe matshode ekuqondeni uthando likaKristu noma babe matshode ekwazini uJesu Kristu. Noma uNkulunkulu yebo enawo amandla okwenza okungaphezu kwezinto esizicelayo, but kula sifunda khona unamandla okwenza okungaphezu kwalokho umpostoli akucelayo, okuwukuthi akhulise abazalwane ngomoya wakho ingcwele. UNkulunkulu engenza okungaphezu kwalokho ngenhloso yokuthi abazalwane mabakhule kumazini uJesu Kristu, bahlunyeleliswe iy'mpilo zabo zibe iy'mpilo ezilawulwa neziqhutshwa uJesu Kristu, zize zimetshe ikharektha kaJesu Kristu. UNkulunkulu unamandla okwenza okungaphezu kwalokho esikucelayo. UNkulunkulu unamandla. Usethi ke makube kuye udumo namandla ezisukulwaneni zonke. Uvala ngokumdumisa nokumphakamisa ngendlela avule ngayo eqaleni, emthobela, emguqela, eza kuye ngokuguqa ngamadolo, eqonda ukuthi unguyise. Wemndeni yonke uyena omsunguli webandla noma omsunguli womndeni osukhona ebandleni. Uthi makube kuye udumo loyonkulunkulu onjalo. Isho ukuthini lento kuwe mzalwane? Isho ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini kuwe. Usemsebenzini ngomoya wakho ingcwele ukukulekelela ukuthi ukhule, uqonde, ube spiritually matured, uli understand kahle uthando likaJesu Kristu. UNkulunkulu usemsebenzini okugxilisa, okukujulisa uze ufinyelele ekuqondeni uthando likaJesu Kristu ngokuphelele. In other words, God is at work. Kukhona ikhathi la sifila khona engazuthi we are spiritually weak. Masazi ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini ngomoya wakhe oyingcwele. Kukhona ikhathi la sifika khona sibone ngathi siyamhlamuka noma siyamfeyila uNkulunkulu, but yazi ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini ngomoya wakhe oyingcwele ukukhulisa njengomzalwane. Kanti kuwe ongasiyo umzalwane luhlukile udaba lwakho. Akekho uNkulunkulu osebenza kuwe ngaphakathi. Awunaye umoya ongcwele kaNkulunkulu osebenza kuku kulekelela uthando likaJesu Kristu. Kunalokho umoya ongcwele wena uyakubiza. Ukubizela ekuphendukeni ukholo uthando likaJesu alibonakalisile esiphambanweni. Olwakho udaba luhlukile, usangaphandle kombuso kaNkulunkulu. Olwa kutaba shugile, auna nkulunkulu, auna tembe sweni, unga pande kwa muso kwa nkulunkulu, usatingu kilalelu moingwele, kuluma nawe, bokshinyala kwezi, ukuthi wozu pendukele, ungene mbusweni kwa nkulunkulu, uguze na uzo kondu uthando luka Jesu Christ. Olwa kutaba shugile, ogo wako na mtanje, uguzu kutu nkulunkulu, ukubizele pendukele. Ukubizela emngeneni embusweni kaNkulunkulu uphenduka ukholwe yivangeli. Okwakho namhlanje ubizelwa ekuphendukeni ukubuvuma ukuthi ube ngumKristu. Umoya ukhuluma nawe ungaliyeki lelithuba lokuthi uphenduke ube ngumKristu namhlanje. Ube ngumKristu namhlanje. uNkulunkulu esemsebenzini esebenza ukuthi akhulise abangcwele ukuze baqonde uthando lukaKristu Jesu. Ngiyacela sivala amehlo. Siyabonga Nkosi udumo lonke malube kuwe. Nkulunkulu onamandla egameni lika Jesu. Father God, I pray ukuthi umusa wakho usilekelele, usikhulise, sihlunyeleliswe, siliqonde uthando lika Christu. Sebenza kithi Nkosi ngomoya wakho ingcwele, usikhulisele udumo lwegama lakho. Ukuze sazi sigxiliswe sijuliswe othandweni kanye nabangcwele bonke. Father God, I pray for loyo Nkosi ongaphandle ongakaqondi ivangeli ukuthi umbizele kuwe ngomoya wakho ingcwele ukuze igama lakho lidunyiswe ngokuphenduka kwakhe ngoJesu. Amen.